Siriya nai jande dewtere Yakuba. Hala Allah gamada hande misali titinkinare der burnam Yusufu. Pataki Yakuba sura go'o aya didi yade nai.
Bandirabe am de torraji fere fereji keutake on jabirede sayo mango gam odon andi deni gondinol modon dartindama der torraji dinfu dum remanti tinkinare amma sey tinkinare moy yotto falato dum bendube hibbube be hunde fu nyakanai
higrabe de mili en tarif Yusuf bindado der amana kiddo e mikintini tarihi kewdo sadormaji e torraji be jambake Yusufu onati der machangaku be pelimo fewre be gattimo der kasu dubi duddi amma de kettini en tarifu Yusufu o e ayaje yude der pataki Yakuba de en gi'an ko buri dum mangu sanne non tarihi Yusufu tarihi do gondinol titinkinare e bendol non Yusufu woni biddo burdo horsude e bamu Yakuba amma korsan dam wadi kiram e ganyandi der berde rindabe makko nyandagom be cubbi sonnu demo der machangaku der leydi misra dum watti metorgal bernde mangal der Yusufu ngal en bawta milade basedda koreji makko jambakemu amma Yusufu jabaydu lato dadol ka dungol der bernde mu a Yusufu watti holare mum fudo Allah bako matawa to waddi leydi makko o chonnado hano maccudo der leydi Misra Yusufu no jogi gondinol mum e sembe mum fu enani jonda ko Yakuba wi'i der bataki mum ko eden kandi jabiren to raji fere fereji kewti di en e seyo mango pamol majjum no tidi noy kebirten seyo der torramen amma tarifi Yusufa holli en ko seyo hana nanude beldun tanno a ingo buri non mangu sanne ingo woni wattude holare men fu do Allah der hunde fu ko wadi der burnam men ba wakati de Potifar feluno Yusufu e fewre be gattimo der kasu Yusufu la taaki neddo kewdo tikkare namo wala gokka a Yusufu tinnake holade anniya Allah gam burnam mum baade hunde fu ko wadi woda gam makko gondinol Yusufu dartindama der torraji di kaden e kaden o acci torraji di baylita e keydintina berne makko o tinnake holade Allah fa Allah siryanimo gam goddum buri dum mangu der kasu Allah hokki Yusufu kokkal fa famina koydi nyandagom firawna misira nani do majjum Yusufu firtanimo koydi makko gam majjum firawna banti Yusufu der nokku bawde mawde Yusufu lati lamido didabo gada firawna der leydi Misra mile do majjum arande rindabe Yusufu gattimo der bundu luggidindu nden be chonnimo hano maccudo leydi Misra amma gada dubi duddi e torraji duddi o jodake dow jodorgal laamu gom der leydi Misra hunde fu ko wadi der burnam Yusuf no woni der anniya Allah Yakuba wi'i der pataki mum de gondinal men dartindama der torraji di fu dur rimanan en titinkinare gonga non gondinol Yusufu dartindama sanne amma gondinol makko yolbay a gol mauniri har majjum der sembe der torrafu Yusufu no beydo der titinkinare umu beydo wattude holare makko fu dow Allah hana dow holade e hakkillo hore mum o lataaki neddo jon dadol kadungol na jom tikkere a o deki gondinol e holare makko do Allah do wowomo der hunde fu ko wadi e makko wakkati Yusufu yituno rindabe mum jambi bedum der leydi misira gada dubi dudi nyande mu yusuf no wodi bawde mawde ko jukkata be sanne amma o waday dum yusuf e kitirake goddum der torraji mum fu o beydake der moyere o lati neddo benduddo kibbudo o muyay yottitaaki a o yaafake be o wi onon ne o muyino wadude kanko boni amma alla wayliti dum moyere ni woni andal e hakkillo der neddo jabowo tittinkinare fa humna golle mum fu der burna mum yakuba windi de tittinkinare men yottake fu ndella totoden himbe bendube hibbube be hunde fu nyakanaye burnam yusufu holli en gonga o lati gorko kewdo gondinol mangol andal e yurmende hana gam o hebi burnam koydam a amma gam o holake alla der torraji makko fu o naftorake torraji di fu der burnam makko har majji alla wayliti alhali e jikku makko fa o lati gorko ciryanado fa humna anniya alla mawdo yihigrabe de torraji mawdi na pamari hewtake en acce miccito en misali yusufu yamu jomirawo dume woni ko gonda ada ekitirakam haro majji en pamata wakkati fu ko wadi ko kujje gonno gada der burnam men amma eden bawi holade alla ko der torra fu umo yidi mawnen der tittinkinare e gondinol men fa beyden nandude e Isa almasihu denne badar wakkatiji tidudi jabi redi e seyo mango andita ko alla woni no wada golle mum dar maada ko loda ko umo wodanima anniyagom bada a wawta yiude dun jonin accu tittinkinare humna golle mum fu der burndam ma fa andu la toda benduɗo kibbudo mo hunde fu nyakanaye tawte eden bawi nandude hana yusuf ekkitoden wattude holare men fu do alla ekkitoden sayade bade torra meden fu gam eden andi gonga gonga ko alla kolni donon e anniya makko ko o anniyani en no wodi wakkati fu amen acce kanten e kintinongol e du'ayere alla babirawo gondo dow mi yettima gam halama e misali burnam yusufu mi yettima ko o tinni holadema der torraji makko fu wallumin faminen du min bawira wadude hanono makko ni miccintimmin ko wakkatiji tiduɗi goni lawol ngol mawnirta der gondinol e tittinkinare e ɓeyda nandude e Isa fewni ɓerɗe amin hokkumin seyoma der torra amin wallumin min gondina ko anniyamamo godanɗamin no woɗi ko aɗa gollira hunde fu fa latanomin ko woɗi wallumin min jafano bandiraɓe amin hanono yusufu yafori rindaɓe mum wallumin to min burda e daɗol kaɗugol der ɓernde amin faa min cuɓo wurdude moƴƴere baylita alhaali e jikku amin faa minen du min laato ɓenduɓe e hiɓɓuɓe ɓe hunde fuu nyakanaye der inde Isa du'orimi amin.